ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngikwamukele ngenkulu intokozo engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenedict we-Christian Networks. Izimpi iphetha kanjani? Impendulo: emva kwengqubuzano olusuke selilalisa idumbu bamanxebanxeba abanye zinhla zombili eyilwayo, okuyinto okusuke ngekho okuthanda kwenzeke kubo, kuphethe inhlangothi zombili seyihlala phansi etafuleni ziqala ingxoxo zokudala ukuthula. Iphuzu langokuthi ukuthula kuvesi kuzenzekele nje. Ziningi izimpi eyilwayo emphakathini namhlanje, ezobulili, ezombangazwe, abacebelene abampofu, abansundu nabamhlophe. Futhi lezi zimpi azikho nje emphakathini yethu kuphela, kodwa nakithi kuyingaphakathi lethu emndenini khona kanye la siyikhona. Ngani? Ngokuthembeka. Yingoba sesiduke kwi-common sense esobala enhlakanipheni kaNkulunkulu, ngoba sazi ukuthi sazi kangcono. Ngakho nansi i-common sense eqhamuka kuNkulunkulu uqobo lwakhe kuThithu 2:1-5. Kepha wena khuluma lokho okufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi amadoda amadala mawabe ngayithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni nasothandweni nasekubekezeleni, kanjalo nabesifazane abadala bayiphathe ngokufanele abangcwele, bangabe ngabahlebi, bangabe izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo babe ngabaqondileyo, abamhlophe, abaphatha kahle amakhaya, abamnene, abathobela amadoda abo ukuze izwi likaNkulunkulu lingahlanjalazwa. Yebo, kungenzeka ikhathi seyiguqukile, kodwa abasha nabadala sonke sineqhaza esinalo ukuletha ukuthula emndenini yethu, ehlotsheni nasemphakathini yethu. Sikuvuma ukuthi lokho akulula. Kubiza ukujuluka, ubhunkule, uyidele, kubiza ukukhalipha namasu. Okubalulekile ngokuthi ukuqonde ukuthi ukuthula akuzenzekeli, umele ukudlala indawo yakho ukukwenza kwenzeke. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.